kina mada, shika na shika, wazee na vijana, wote wanabambika, shika na shika, shika kina dada, shika na shika, shika kina mada, shika na shika, wazee na vijana, wote wanabambika. Kuwa show, nani ndio boss, nani analete goma, nani nani anabo, nani nani anabo, nani analete goma, nani nani anabo.
Wananipa love love ni chura infina washika na shika na shika na hiche
na shika na shika shika kina dada shika na shika shika kina mada shika na shika wazee na vijana wote wanabambika shika na shika shika kina dada shika na shika shika kina mada shika na shika wazee na vijana wote wanabambika.
Bado sijelewi vifitu nikaa nimeshika nduku nimechizi akili. Jipuka kizee unispoil akili na sijali. Hapa nimekita mzizi. Nita try, inatonga toy landela nitapaka. Hata kama aloe vera, nili shamba, for a long last jipuka.
Iyo ni funny.
Fa, kizeo siseme. Mini funny, funny kama fano jipuka, mini mkali. Kali kama seko wa boli, mini ngori. Not kama jabaringo, niko high and fana, sinanga maringo. Tuna funny rhyme sick. Mzea for life, tuta stick pamoja kato soon na ken. Tuta try so hard kuelewa maheta. That's why tuko put kuwa pasha agenda. Napenda na vo shine, napenda na vo rhyme. Napenda na vo lean right full kangatan. Napenda na vo get straight into my fans. Tipuka generation first class on.
Shika na shika, shika kina dada. Shika na shika, shika kina mada. Shika na shika, wazee na vijana. Wote wanabambika. Wote wanabambika.
Hiyo ni funny.
Kizomzea.